studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
mamadi keta to bogi jande ga fandu hala mamadu sama seku jam wal sakrab hedibe signingol talkuru kawral yalla simbinde hotagol jam e dawral hakkunde yimbe region kay dum woni fandam batu modo region o du machuka ko puddudo kenyen kabaru junnugol wattu transition o hala mudun heewi sanne hakkunde malinkobe bali politikobe halnan en yogaje kay benna jabanay dun wobbe holliti yo bangal yawtagol kabaru leedi ndi e memon hala tidal ciogu kilo to bamako do jamarnde ben wajimbini cioguji di cioguji dendi ngartire di ngoni ben temeden nay e buudi chabande jeegom mo gel woni mudun temede joy et buudi chabande jeegom mo to bol di ngun sembe kabaruji amen hande berten talatari sappo jiddi lor outi tan 2021 bismillah sakrabe botmo do region on bien do dewral fuddi bien nyande altinere ndeto kaytu no fanda mudun e wi landine be yu huncande hore hotagul jam e gondal hakunde yimbe region o bangal la singul talkur kawral titalla machuka ku na satti sanne le nokuji kewdi lamu kay keddo no kebe no kewda men to kaytu mamadou samba jallo do fasango alcisse abdoulaye kassi
le hala mako fuddude golle o gouverneur region kay ka holiti aniaji ngaldo jidal colonel moussa soumaré gouverneur region kay
aujourd'hui nous assistons
laaji mawdi sanne sanne din do ngoni ala haaliji fina tawa yimbe jogabe anton toñaabe haille mudum toñaabe terde mudum du be ngada ma yimbe jeggitaabe jogabe falaatni dum wajibi bitti bitti sababu majjum saabe so kana kobbe lindi kany e societe civile fu ndinti kaydo ndadi ngal o kawrital yalla na halde yimbe yalla na hawra e mabbe du fa safar hebe on do ala haali
hala tiduka haaledi hala bilido e margal hala mudum dum waran haaledi non holitiri wiide kejaado ministre kumanido dewral le leedini la sanan fa jakite ana holita tati de sodo ministre mako o hebani dum
yimbe be bamanaka nochi bamanaka tabbi kaldal e kawral woni ko mi anni o do campagne yo campagne famin ja nokku fu do tawete yimbe be ana dindo al haliji tidi ministre humaninde reconciliation de fa hetino yimbe fa halde mabbe du wajobe
beedade golde margal halaji nyaloma arande o waran yo wade do darne ko bibbe leedi mali jodi be salla jogi do basiji ngondi hakune kreduji di don ko Muhammadu Samba Diallo hebani studio tamani ure kay
sakraba tuttu haklaj moddu kabaru amen bangal bemba amen facebook et twitter imuji defdi puddi ben beten kenyan le mali iwde kay yottade buram fangude sikaso kita kuchala yansongo bi ngadama le dejer ka nonu mutere golle jangnobe matama le nukuji yogaji keddan keben Idrissa Sawe du fasango alcisi
ko battoto yimbe la ujinaji sappo e didon beccabe hakkune kapunga joyile lamu kay woni puddube imuji def bete hande gouverneur lamu kay woni uttido enveloppe arande o yeso horobe kumanibe jande le sud école mobe andirta groupe scolaire légal segoube kitato do yimbe le uinay jetti temede jeego chapan jeego inay be rewbe uinay tati woni hakkune mu en woni narobe def lewi horobe kumanibe jande le nuko dabreji kunchonoji hore denagu kay chellal kafu pa mama yela imuji da na wada fa feo santri ngai sapo itati wolle lamu kuchala to imuji defu o watte ko buri yimbe la ucinere ngado be def woni chotinaabe le cap zangaso sabi rafinde na ngondo le odo nuku golle o ka fuddi bete hande yeso gouverneur region seguto be yimbe la uinay sapo e joyon be rewbe uinay jeddi woni hakkune mu e woni peccabe hakkune santri ngai teme didi noga e jetti do ka golle o ana wondi wadde no mojiri no holisiri wiide lamido academio michito den wiide sukabe jangobe ngom le cap farako kilo sappo fade mada yottare segu wari kanyu en le ngallurene sabi rafinde na ngondo le nokuma beo so kajoloto imujidi ana wondi wadde no haniri sikaso kanye san katidalaji mata matu horejo cap san holiti wide sukabe hebi ko hanno timade do mudum do histoire jo redaction fade golle o fuddude sikaso to titdalla kaybobe sukabe kanye dereji dibe kanno timade do mudum nyaki ngadu hebana ma jogolal no yawiri le saha leedini kuri fu ansongo kanye burem imuji defu di ka fuddi titdala fu mata ka hendu gotel mudu won ko tayki horobe kumani be jandire nokko
wattu transition junne na ma patti junne gol landul na wondi sendude politinkobe halna en so mben sa politinkobe jamnal ngo hakillo be mbajmiri dun na tabagol wattu mo sartana transition pelle halna en kay holiti ana hani wattu o junne yalla malikeso na dawre kaddano ko en Moussa Mali suko do fostango alcisse Abdoulaye Kassi
le wi jottino hala fedde mom nodirta collectif des jeunes patriotes wajibi kina horebe lam hakkunde o hokke sarti boyo so min jibbe be kee intina leedi malini le wi kanko bill traolé sababuji kipiti didi lamu kanko Ibrahim Boubacar Keita ana do faham
le refa
wayli tidde no bibbe adama lamora e wayli tidde sariyaji leedi ana nafa president garo jagal transition o sanne en kakkili leedi mendi ko buri harufi en jahan tan o iwden do don gartete fa hande si en kenyi kelaw en kepi transition o en gartan e ko waddi en transition o ko fa hankasi
parti pour la renaissance nationale parena ka darne mudum ana labi sanne do landongol le wi kanko Jigba Keita antirte do PPR secrétaire général parti parena wajibi kina be kinno landinde woteji fati lamu hakundere o sarti mudo heba beyde
nous avons dit tinni e ko min kali ko transition hana boyde no transition boydo ana way hono chabundi boydi ni ko buri hewdo fu bonanta no lami mbbe keba andure lebbi sappo e jitti woni ko be lami be keba teral du dum wawa betade
parce que me djipina hakilaji imbe tan wiide horejo gouvernement shogel ko kala mayga holiti wiide sarti dokkaro lamu hakundere o teddinte o wirfike hala mudum chapantati lewru juillet yeso yimbe la chubabe le conseil national de transition
ko buri unya temre joy unya chapande jeddon yimbe na etelaji ngura le lamu muti e wi horojo gollirde alerte précoce lolido sap ka non hala ben hal nan en region o holiti wiide dido jatteji di na lisanne dina ko wodi ton hakika e wi Ousmane Barke Diallo telaji nyamduji ben chatti sanne le nukuji kewdi region o keddano kam en alisise do fason kanko Abdoulaye Kassé
beedade dido tiddalaji nawdi ko buri yimbelle ujnay jene woni kasin dimbe ngure no yawri le region mopti do won le temdere fu chapantate go Amadou Djiré coordinateur fedde mom no dirta système d'alerte précoce sap
ujnaji temede joyi e chapande jiddi e nay fa e seeda woni yimbe kandube ko nyaama e leedi meden di tiagal dum do ana buri ujnaji chapande jene e seeda woni yimbe julbube be ka fu ana kaja faabede nanu mere anni fiyande be debere yala dum do ana immo
odo adadu kwa ana fandi sanne no holitiri wide goto e fedde société civile de région levi mako so dabereji kantidi bama kano yawiri tiddala rafi gure o ana wawi hewta region ofu Ousmane Barke Diallo goto e fedde société civile mopti
mi hakilla no burgum bonde mi yolbere tiwde e ko wadino joni hunde wadi ko heddi kone hande le femaito le sebarato e demal antidi yimbe fani doga dum kakado camion ngaji hedinte dabaji an ya e so boyi nan non dabo fay goto yetake leendido e fudi
jipinda hakilaji yimbe wide horejo lamu hakundere o kanko colonel Asimi Goita o fuddino fechugol ngure ton ngaji debe tati maro gauri bayeri hakune yimbe be rafi ngure hewti le odo nuku lewru bettindu
dido wattuji di ben kilo to temen to kilo to tiri sanne le lumoji kewdi bamako mo gella yu temede nay temede joyi tapande jegom e tew bolo yu temede jegom e tapande jegom ka do tidala mituka sanne jamarnde yu batte rafkawral hakundi busebe e lamu o ben bang goddo dunno maro e nebam dunno beedike beedirke cioggu kadan nako fatiyata hebani an le lumoji yogaji ngalurende do fosango alcisse Abdoulaye Kassé
lumo nyama koro yade kalaman koro daborade dividani yade badlabugu kilo tew beedike lewi bouchebe be mbawa fey buytude kilo choggu tew le lumo go sabi ko daba yidi tidi ko Amadou Sempara horejo bouchebe lumo badlabugu
tidalla gondo funnange hakune leedi mendi dun sabin bini o do tidalla tew den daba midan keban no dum uynaaji debe e sappo hande sa itay unay chapane jita wa hibudu dum midan darde gouvernement o faabo mi yalla mi de o tidalla
e dagol choggu tew o ka wana ko jabana fey e juude yimbe fa heewi e min jidi le lumoji di ebe nim city du ko choggu liddi ko be tuugino do mudum yalla ebe keba wattude mafeji mabbe du choggu mudum ana wondi beydaade
fa hande choggu tew fe huunde buytaaki hin rewbe fu tampube sanne gouvernement ana haani yawde alhaali majjum o do tidalla mo min goni e mudum o min kolli mo mawla ko ene buuse en be na kaani ewede kany en du tampube sanne tidalla o ka nyende fu min en le makko
chogguji somayaji ana wondi beydaade dum tawede imadraji di yimbe la tobe wondi wadde di fu choggu 50 maro gambia ka hakune uinai nai e teme didi yaada uinai nai teme jeegon ni lumoji yogaji litre neba teme didi buddebe sefa yeyete
bangal kabaruji nyaw coronavirus mbiyan ardibe cellal hulti wiide kenyan nyawbe didon beedigi hen nayon chamtanama foy goto heddaaki ndenno yimbe men nyawbe sappo didon woni lennabe l'hopital hande ane mabbe be men nyaw njoyom be nyaw mun tidi sanne tawene le galleji men chapane njoy e njeddo na gondi sawrede e wakkat jono mbiyan ben adadu fu habruntama yu nyaw sappo en nayon e temre njegom e ku fawi ben nyawbe ane mabbe men chamtanabe unya je sappo e nayo e kanyadum iube temre njoy chapantato e njoy bangal yotere meden acti covid kedan nako men Amadou Adam Amadou Haydar du fostango Ousmane Yalbouli
sijotamani
male be vaccine ngaji Johnson Johnson ko buri paloy ujinaji temedere e chapande joyi ngol hugol etajini wadi don e dum fawi do hakil ko vaccin kanan ko be docteur en lady med andi ndukki tajara video vaccin keso ana moddi e wendata e jamarande jalta yade pikawade fudde noga etati lewru uttundo le o wattu goto bama kanko be hewbe anda yalla o vaccin nati lady med andi yoga bidu wana jabim be dun kedden ko kalifa goto hebeni do faccita ko mamadou samaseko
bama ko do wana goto fufu andani garangal vaccin keso lady america le mali do kanon no yoga be na pelliti wadde vaccin o wobbe kay fa hande hola ki kabaru pikiri covid 19
nak mama rajulullah
ayna la min ka do rajo andan min do mi landi nake pikade pikiru o wana mudiro min ka mi andana no feyi lady mali hebi pikiru nabi do johnson and johnson min ka mi de landi sabi sakkar nyaw ana buri sawrude dum nyaw covid o ana nokkule de fu e tele jimi dum arande ka mi de hulno sanne yimbe fahi fu hulitino wiira sa pikike ala wawi mayde yi jamma dana wawi yorde jonka mi de yidi wadde
professeur yakuba tuluba yubino golleji nokku dido bo covid 19 to l'hôpital ponge o mutintini nafakaji vaccin
fa kale hala pikir kina tawe pikotodo ona holi nyaw o tofo jonni mi de landini habu de nyaw o mi de bawi sawrude mo mi de bawi sakkade mi de wadan noddan o fewde yimbe be fu mi dogotoro mi de andi nyaw o ko wodi mi yihi yimbe fa hewi nyawbe chantanabe won wobbe be nyaw mudum o nyaawi sanne ko kanna mi jamande tan woni pikir o ana mudi be ngara be pikko de mojjere mabbe
ardi be cellal holiti wide waxengaji guddina doma leer warurundu
kada dana joni landol kedo tedo en goto professeur Dawda Kassoum Menta andi do kabaru ngeewi nyaw jabato ngol
yalla debbo kamin do ana wawi pesaden
wala fam
rewbe kamin be be deedi mudum yotti lebbi jeegon lebbi jeenay ana wawi pesade tiddala fu wala hen min tayki ke jaati wi de rewbe kamin be pesetobe ana reena hore mu en yure nyaw o ana reena sukabe mu en du sabi sukabe be ngarta rimu de be atawan yi jamu en ana jogi ko wawi habude nyaw o so debbo pesike wakat no reedi mudum woni lebbi tati wajibi kina o haybe so dum bettike ko tewtite hen ko ni woni rewbe kamin be dedi mu en yotti lebbi jeego na lebbi jeenay hani pesede
do kadude acti covid handen ono etia bo hedade jukine fa handen teddinde wajodi docteur en quality en yalla den deno e nyaw coronavirus o
sijo tamani
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suede danemark suisse republique tchèque et union européenne
sakrabe le kabaruji amen reson gaadi am jantu kayton hultama wiide fedde yimbe lollirbe franco malien hankasen joggi nokku mabbe kawrital beten kenya nokku o audita kay plateau wonande ardube fedde de holitibe latto sababu ben pabon diral dawral e madara be do yimbe ben yamberande wadama yeso lamkobe be antibnan kabaruji to kujala ton do holita wiide mbiant ko buri temde ben ledde tutama le mairie commune fakulu nyande sapu tat lewru out wonande jeunesse de do gallure habu rimo fanda mudun woni hadde kuteji waytere wakati yo bangal yambere nyaloma sapu didi lewru out hertanango jokolbe e surbabe arnardu dun timinta kabaruji amen hande sakrabe mi tinton baw sarfu hunpitari do bembal amen 3w.stutmani.org maduno don jamu 37321 o sede yotere medde magazine